teenage him. Talk about Timmy G, that's all the way from Casabuna. Yeah, Miss Rona, back off. Stay safe. So let her be Liam said, Twendo my cardi. Sit a watch a kukunyonya wendo my candy. Nzalendem kesu takete na kwa country. Resit me, Twendo foodie le night aji. Tuna chemistry difanye sa biology gale. Then the bed more a kata kwa kilo nyo di jaberi. Saman kodi dongi nyeni kora loyo di. Ya wa matangwa yo kende monge kata apology. Fuck the same eko muto soma to my eulogy. Kako yellow kama school bus. Missy Jima Benzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni pool bus. Kasa punzi na singa ni ya pool bus. Nasa ijumelewa ndanya cool bus. Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting. Ndanya quarantine. Nasa ijumelewa ndanya cool bus. Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting. Ndanya quarantine. Shumi ndo breadwinner ni lazima ni mkate. Bibi tandaze ni kupake. Sanitize kabla uja paka matena. Aki konga busy mina give kanga ata. Ana konga queen so na mbaga king size. Amishika jona na taka kui baptize. Wet kama ocean so the ships ita capsize. Ime mnice anataka tui come twice. Inami quarantine mesa bed sheet. Girl, you're so sweet, but she poop on repeat. Baby girl, cause you don't know you make me complete. Huh? I'm your love now, make you come quick. No, me come quick. Time me fika twinkie quarantine. Nanina painting. Ndanya quarantine. Nasa ijumelewa ndanya cool bus. Time me fika twinkie quarantine. Nanina painting. Ndanya quarantine. So let her be near, say, Twendo my cardi. Wendo my cardi. Sit a watch a kukunyonya, Wendo my candy. Wendo my candy. Zalendo nkesu take tena kuwa kanti. Take kuwa kanti. Basic need when the food ile na itaji. Ile na itaji. Tuna chemistry tifanya sa biology gal. Tendi bed mora kata kwa kilo nyo di tablet. Sama nkodi dongi nyeni kora loyo di ya. Uwa matagoyo kende monge kata apology. In fact, seneko muta soma to my eulogy. Kako yellow kama school bus. Misi jima penzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni pool bus. Kasa punzi na singa ni ya pool bus. Sa ijumelewa ndanya cool bus. Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting. Ndanya quarantine. Na sa ijumelewa ndanya cool bus. Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting. Ndanya quarantine. Kako yellow kama school bus. Misi jima penzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni pool bus. Kasa mbuka na sipe ni ya pool bus. Chublu.